maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan?
Well, we have said that Somalian issue is a long-term issue. It's not something that is going to be resolved immediately.
Waxaan idhi waxay ahayd in arrimaha Soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdeg ah loo xallin karo. Sida Midowga Afrika ku taliyeena wadamada deriska waxay ahayd inaan ciidamada Soomaaliya u dirin, sababtoo ah waxa suuragal ah inay aargudasha timaado. Mowqifkeena haddii aan nahay koodh waxa weeye in dowladda Kenya ay la timaado qorshe ay ciidanka kaga saarayso Soomaaliya.
Kenyan government come up with a timetable of exiting the troops from Somalia.
Raila Odinga ayaa la weydiiyay ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilliyada adigu talada haysay?
We took that in the best in our national interest and it was called Operation Linda Inch.
Waxaan tallaabadaas u qaadnay danta qaranka, waxaana hawlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi, kaasoo ah ilaalinta waddanka. Waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeenna amnigiisa sugno, kadibna aan taageero siina AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen.
In order to be able to contain the situation and deal with this Al-Shabaab bandits.
Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyay, AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhammaystiri doonto sanadka 2020, qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambayn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas'uuliyadii ka saaran tahay inay gacan siiyaan, laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horeyso in la dhiso tayada si dowladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo, sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Mareykanku doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. Sidaas ayaan ku talinayaa.
AU and the Somali government.